Yeah. It's another level, another time, another day. Hip hop music, Lego. Yeah. Toto wageto tunakuzwa na misoto na nyingi changamoto kweli hino story nzito kumbu kumbu ya migomo tena kwa samu bize tu midomo madokta mara walimu kweli imebaki story kwa hino mita maboi mashurwa na nyifanya mastaa ungara na magari ya kugomba siyo siri walazimu ufahari shapoteza baki story
yeah. 42 years since independence. Vision 2030, bado mina yona useless. We paying high taxes and getting low wages. I'm a politician, the full of fake promises. Kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Msemo wa kifisadi ndo maana twarudi nyuma. Mkono mrefu wa serikali umekuwa kupora mali. Mkono mrefu wa serikali umekuwa kupora mali.
Imebaki story, kila moja story, kila mahali story, 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 story.
Baki story nyalo toke ya matukio Kenyo nisi wetu hata pia masikio Tuombe ya sirudi msikitini kanisani Tuonyeshe juhudi binadam sihiwani Siwezi sahau hata mpeketoni Nairobi, Garissa, mpaka Mandera Roy patikani, ikenda basi ahera Kafira akini, haijafutika kabisa
Sahau ile story, babu alini yambia Na kweli siyo siri wengi leo wanalia Yanu amesahau waja, wemolo wafanyia Wakumbuka baya moja tena la uongo pia Kwelu binadamu utu, wala siyo kitu Imebaki love tu, ila wapo kama chatu Kurushia kunguru kiazi, siyo kumfukuza Kumongeza ujuzi, wakuja kukuliza
Imebaki story, kila moja story Kila mahali story, 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 story
Imebaki story kaya mvuvi na kihori Toka enzi za Kenyatta, Dedani na Ngala Walimeka sakolu wakapigania uhuru Wakakanyaga pole pole ndo wakafika kiuhakika Mwanacho mashinani, bado anawajibika Ibisu wakamekita mlisho na kura Pamoja kuipeperusha bendera na shangani mwana Kenya Lakini babi mkibizi
Big up, kwa masela flan now Shines up, badadiki maishani Walidhana watu boy, toka matari boy Sasa mapailo, story miacha wengi hoi Ahino na yokali, ya kikongwe alipako mbea Abalili, yani waki digitali Sasa kila moja story, kila mali story Kila kitu story, paka hino pia story
Imebaki story, kila moja story Kila mahali story, 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 story
Imebaki story kwa mafansi flani Imebaki story epic records The sellers jami ya vina Matano King producer Epic records